ballot paper ya Uganda already ekulaga nti terifeya
akakonge
kebalonderako muzei chikofira ati ni jeno moyo mkakaguta m7 kuvira era mchenda na mukaga kaluti jirete tubonanga enkofira ye tajera bidayo
bati go jambala
tosobola sobola okutaku enkofira bakwikiriza no kwikiriza
oba omuchalo
musilamu abebikirira
akati
mutole ku
yoweri m7 ye kamu Uganda
monda ulo
yabera
ballot paper
agaire chikofira ali
nenkofira changwino ku identifying agojo okulonda changwino kujozula anti ono wenkofira ono
no wange
ono no wangono
nabachala abebikira baga mubujjeko
tosobola ataku
yale sabiri yoweri m7
kati yaze yo ku oli mwenyini omtufu
origino guta ne tiwabula
usoka one chenda agatone zemkaga usoka one famma omoyo gwa usoka
ewe sawa dilimeka
esawa ndara eyokunjo
fuka yivesta wo niya mtieni momo nga wesika mwakapia akataika wansi wanusu luku oingiza magoba uliruna ku osobola nokweto olerayo akapia ku unaona wokendera nigaba star chikuminka gana itano star musavu hash ulonde ku yivesta uwakozesa mtieni momo a enkola novu kwa kulizo bigobererwa mtieni awalala titukomezekeka
Soga One Radio tulungamizibwe kitongole echa Uganda Communications Commission
Amaulira gesika Amaulira masengede Iragata makubuli montu
Gakutu simu yako
Nana habu mouthwash Ile dagale tufu
Yenega kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo
Amanyo kakuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kaka sanyalala Bosa nyo bamoru saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafiri Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasiwa National Drug Authority
Awamu ne better life Aba kuguka mkuja njabe sedagala jobutonde Kundwa denka mbwenga ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abachala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, ku kisacha mukama akedi, omwaliro gw'okubiri. Bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mubiri.
Soga One Radio, tulungamizibwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Mwasuze mutiano banafe abatu uliriza. Sawa, eweze muga nuge maulira okufano kumkuto ogwa chenda, akatonyeze mukaga Busoga One Radio, omoyo gwa Busoga, omusominze Ibrahim Shamil Byachika. Mumaulire gafaga kulembede akaseera kano omumyuka asooka owa ssentebe ow'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM Alhaj Moses Kigongo akubiriza bannakibiina okwongera okuba n'empisa mu kaseera kano nga Uganda eyolekedde okulonda kwa bonna okulibaawo omwaka ogujja. Moses Kigongo ng'ayogererako mu lukiiko olw'abassentebe ab'ekibiina ekya NRM ne bannakibiina mu kutongoza enteekateeka NRM kw'eneetambulira naddala ekipande ekinaakozesebwa ekya Pulezidenti Yoweri Kaguta M7 mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja ategeeza nti ke kaseera bannakibiina enjawukana bazizza ebbali wabula bawagira abo ekibiina be kigenda okwasa bendera. Moses Kigongo akinoganyiza nti bannakibiina okuwagira abo abanaabaweereddwa bendera kye kigenda okwongera okulaga amaanyi n'obumalirivu obuli mu kibiina kyabwe.
Let us support all our flag bearers from the top to down. Are you ready to do that? From top to the bottom. We need to work together. I can see all of you. When it comes to wave for the movement, everybody waves. Is movement oye? Oye. Movement oye? But are you together? Movement is very strong. Why is it strong? Because we respect others. We respect the wananchi and we know what they want. Don't abuse people, don't insult people. Let us campaign seriously, quietly, but reach to the point.
Omusumba Bubale Charles okuva ebutegana ku kanisa ya Butegana Divine Harvesters Church esangibwa ebuwenge mu district ye Jinja akubiriza bannabyabufuzi okoma ku bawagizi baabwe okwewala entalo awamu n'okulwanagana mu biseera eby'okunoonya akalulu kisobozese buli omu okutuuka mu kulonda nga taliiko buvune. Omusumba Bubale ngawaya mukono omusasi waffe Buyinza Charles ategeezezza nti kyannaku olw'embeera yaviirako n'omuntu okuwa amasasi n'afa ebuwenge gye buvuddeko mu biseera eby'okulonda mu kamyufu ak'ekibiina ekiri mu Buyinza. Ono ategeeza nti bannayuganda bonna balina okukolera awamu okukuuma emirembe mu biseera bino ng'ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu.
Twireri Katonda banga Katonda tayikiriranga kukuita tayikiriranga ku bantu gamwine oba muntu kutama mwine oba kufumita mwine oba kuchikondonera mwine bintu era ndikwenda okuba wayo danga kubiriza imwe ba bakande chabe simbio ku bantu bwe mbakome ku waleme kuba kuitaga nechindi mutegere nga Katonda ni yabatonda era ndikwenda kuba oluniriru runo muri mbebulania ensula eikumineibiri onyolwe ikumineina nga luogera luti mufabika nenga okuba nemirala ya abantu bona bona era mufabika nenga okuba nobutu asebo ne banyabo peace with all men tunonyenge mirembe ya abantu bona bona nobutu kirivo ezabo tunano ni ya mirembe ri bantu tagana bila eri Katonda Bible ko tunonye mirembe ni woli kugeme jambia oli kwe kuma mwino oli kula chindi basaba bila eri Katonda Katonda alikuba bona tuidi wetu cha kwemera maiso ga Katonda.
Sentebe owa LCA okusatu mugombola ena waikoke okuva mu district ye Kalirumusaza eriebula moji Patrick Robert Nkutu alajanide government ya Uganda okuteeka obumu obukwata laddu mu bifo ebikunganiramu abantu abangi n'ebifo ebiriranye entobazi olw'okusobola okutaasa obulamu bw'abalala. Sentebe Patrick Robert Nkutu okwogera ebigambo bino ng'asinziira ku kyalo Kajubu ekisangibwa e Nawaikoke mu district eye Kaliro ku mukolo ogw'okuziika kyaye Veriliano ng'ono yakubiddwa laddu we yabadde agenze okulunda ente wakati mu nkuba eyabadde efudde mba. Okusinziira ku Sentebe Patrick Robert Nkutu agamba nti singa kino gavumenti enaaba ekikoze okuteeka obumu obukwata laddu mu bifo abantu we bakuŋŋaanira abangi kyakuyambako okendeeza omuwendo gw'abantu abafa nga bakubiddwa laddu.
Basigalenga bakolera yemirimo ngo kwairayo nokusimba emisaalo mu bifo bindi ekibakisobokere naye wabulera okusinzira olwahati runekibaireho nga tuherekairo muvuka w'emyaka nga 18 kwa 2 nga yakubirwe kakubanga likwaya ante mukibali kale nsaba nje government yabanga likwiria henkola otini yeyo kuba tubulangeri etwagire mesesia esobola kubanga etaho bwoma buno bugema amasanyalaza go mu ibango bulukubobwo obusandarwesta omu bifo bitali bimo atali kutangaho bali kutanga hubatu koba ati batu kumasomero
ngateye Sentebe owa LCA okutano mu district ena Mutumba Mukisa David Kalulu alajanidde bannayuganda okwongera amaanyi mu kusimba emiti basobole okutaasa obutonde bw'ensi. Mukisa mukwogera muno omusasi waffe Ivan Magemeso ategeeza nti ayagala kitandikirewe mu disitulikiti ena Mutumba abatuuze okutwala eky'okusimba emiti nga ekikulu ng'era avumiridde n'abo abagisaanyaawo bategeeza nti bano bateeka Uganda mu kaseera akazibu olw'embeera ey'enkuba etonya ensangi zino eyinza okuvaako akabi olw'abo abasaanyaawo emiti.
Yada n'omuntu atemye omuti nga esaaya n'amaadi egatandisa okutoona muntu yatema guno yatema gule mbakubiriza nti banange muli kubona emisaaya eno kikunta ono ali kwega ayeyawo amayumba gaife amayumba g'abantu olw'okuba nti emiti yonjona baalitema mu baazimala basaabusabe nti basebo ne banyabo tugezeko okusimba emiti musimbe egy'ebibala musimbe n'eddi kisobola okutuyamba okuboneka ndigemaku empewo eri kujanga edesoyinga ebintu byaife buliro gatandiika enku tugenda bintu bulungi nti enku wetuwuleenku tetusobola kufumba kulya saba nti basebo ne banyamu zisobola okusibwa emiti eddatu yamangaku okufuna kunku nsobola okuboneka nti emitawonoona byona byona waiga n'omuntu atemye omuyendu waiga n'omuntu atemye omufenensi olikuba kimbagaa munange otemine ekibala tiwandibaire nga tusobola okulyaku oba oligasiwaki
Aguna agawe ya mawili la gesigika. Irama sengende. Agagama kubuli mwotu.
Gaputu sibu waku.
Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu.
Yenega kasa mkunja ya mendoa deza amanyo.
Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo gaga sanya lala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza rudarumu.
Senyesa nana. Na iwe gende leza abafiri.
Teba kuguza kapa mkutia.
Musange mfama sazo na.
Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
Awamu ne better life. Aba kuguka mkunja njabise dagala jobutonde kundwa denkambwe nga ulcers prostate mubami abami abanafu sukari pressure abakuwa stroke endwa dezitawanya abachala ania ebifuba nendwa dendala ngabasangwa ku catch road ku kisacha mkama akedi omwaliro gwo kubiri bakubire ku note msanvu note note musanvu musanvu mwenda 5 abiri mu 2
na ku agenda tolese mukaga soga 1 FM omwirwa soga
Soga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Bino virango byanja ulo. Gwaina amanyo nga gakuruma olisa ludda lumu bw'osaayo ekinyogo ga oba ekyokya gasannyalala gaguba oba galimu ebituli. Buno bikuluma bw'osenyo vamu olusaayisaayi oba owunya akamwa. Senyesa nana habo mouthwash tojja kwejjusa. Nana habo mouthwash musange mu pharmacy drug shop ne supermarket okwetoloola eggwanga. We walaba feri teba kuguze kapa mkuti ya ngo kaisa akamyu. Era kakasa ngo gula nana enjini teba kuguza echifana na nana. Nana habo mouthwash ya kakasibwa echitongole echa National Drug Authority. Era ya bunye sibwa da mwalimu pharmacy drug shop ne supermarket okweto olole gwanga. Ngategu mchalo obo mwano obo wala alumizi wango genze monsonga. Juki lanti abachala umba mugenze monsonga. Mufuna obulumi wache Twitter cramps mruzungu. Ne mufuna obulumi wato so genda kumpisu ne baba teka kokanu na nechupa. Oluvanyu walo kuli lanti mbate mcha asobula kola bulungi mirimu olobulumi obunji. Kozesa solange women syrup mulungi nyongere ya kakasiwa National Drug Authority. Musange mufamasi ne drug shop okweto olole gwanga. Gwalumizibwa amaguru, olumizibwa omutwe, omusujja gukuluma, olumizibwa omugongo, olumizibwa munda mu lubuto, ofuna okwokererwa mu mubiri, oba ofuna obulumi obw'enjawulo mu mubiri, kozesa chokumil herbal medicine. Chokumil eddagala erigenda okugoba obulumi obw'omugongo, obw'amaguru, omutwe, omusujja, okujja ebbugu mu mubiri, naawe atasobola kwebaka, nammwe abalwadde ba pressure. Chokumil mulungi bw'obanga omukozeseza, yakakasiwa National Drug Authority, musange mu pharmacy ne drug shop okwetoloola eggwanga. Mwami muzaale Julius Paulo Ekanango abika mutabani we Cosmas Rubale onajja kuziikibwa lunaku lwaleero. Ekanange enteekateeka zijja kutandika essaawa 8. Abikira abayise bwire mwenna, abako abennamiyagi, abeivukula mbusiki, ne mukulu bye kwaso owe namwendwa. Abikira abemikwano okuli DHO owa district ye Buyende, UDHA management eiganga ne St. John staff, koteka abatuuze abe Kanange n'ebyalo ebiriraanyeewo, abatuuze abe Bulumaji n'emiriraano. Era abikira abaana bya bufuzi okuli Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga, Honorable Proskovia Knight Salam Musumba, Honorable Moses Chizige, Honorable Kayanga Baroda, Honorable Mastura na Matovu, Sentebe wa LCA Okutan mu district ye Kamuli, Mwami Azizi Ruwanu Meya, koteka Honorable Baliwango Freddy, Honorable Kabanda Josephu, era abikira Kerezia ne bannaddiini abalala mwenna. Abise ye mwami muzaale Julius Paulo Ekanange, abika mutabani we Cosmas Rubale ajja okuzikibwa olunaku luno olwaleero. Kakira Sugar Limited yatandika okutunda ensigo y'ebikajjo ennungi eri abalimi ababitunda e Kakira mu lusimba olw'ebikajjo olwatandika mu mwezi guno nga lwe lw'omwezi ogw'omunaana okutuusa mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Abalimi mwenna musabibwa okuleeta okusaba kwammwe mu buwandiike okw'ensigo ey'ebikajjo ku ofiisi ey'abalimi era ekulaakulanya okulima okw'ebikajjo eriraanye minzaani y'ebikajjo awe Kakira. Abalimi mujja kugula ensigo eno nga mukozesa ssente zammwe ez'obuliwo mu bufunze cash. era kampuni yabategeeza nti yagaziyiza ekyuma kya sukaali ng'era ekubiriza abalimi okusimbya ensigo ey'ebikajjo eno ennungi okwongera ku nfuna yammwe. Kirangiddwa management eya Kakira Sugar Limited. Bugembe Institute of Health Sciences bakutegeeza nti bakyagenda maaso n'okuwandiisa abanaasoma obusawo olusoma olw'omwaka guno eri gwayagala okubanguka mu kkoosi ez'enjawulo batuukirire bali wali ku Wanyama Road. Bw'otuuka ku Wanyama otambulako kilomita emu yokka ojja kuba ng'obatuuseeko. Bakutegeeza nti basomesa certificate in enrolled nursing, certificate in midwifery, certificate in pharmacy, certificate in medical laboratory techniques, kwoteeka certificate in medical records ne health informatics. Basomesa diploma mu clinical medicine ne community health, diploma medical laboratory technology, diploma mu pharmacy, kwoteeka diploma medical records ne health informatics. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0708 10 8 32. 0708 10 8 32 oba 0705 06 99 03. Ogendayo n'emitwalo 5 egy'okwewandiisa n'ofuna ekifo. N'ekinaasembayo kigamba nti omuyimbi Juma Mulokole ng'ali wamu ne David Lutalo bakutuusaako akaddanyuma live concert Lukoba ku Lukoba. Bagenda kuyimba ennyimba zaabwe zonna okuva we baatandikira okutuusa kati ng'era David Lutalo waakujja ne bandi ye yonna. Kale tosubwa abazinyi abasanyusa, emizannyo egisesa, empaka ez'obugaali n'omupiira awamu n'abayimbi abalala bangi. Batandikidde Makanga mu senta e Buyende ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda luliba lunaku lwa mukaaga, ate ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogujja ogw'omwenda luliba lunaku lwa Sande babeere ku Grand Park Gardens wali e Bugembe opposite Cathedral. Bajja kukomekereza ne Kagumba mu kisaawe Kamuli ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja luliba lunaku lwa kutaano okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 ate meeza ya mitwalo 5 emiryango giriggulwawo ku saawa 12 ez'olweggulo. Okubookinga emmeeza oba tiketi kuba ku 0753 76 3901. 0753 76 3901. Mbi wagiro The Answer Foundation, ekitongole ekiyigiriza emirimu egy'omutwe ekisangibwe wakitaka.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Ronaldo does score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero!
It's Mbappe coming!
Spain. Star Times brings you football action you need. Season 2025-2026.
Lalano Kelo.
Starting August 15th. La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own Star Times UPL returns only on Star Times. Subscribe to Star Times Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Star Times Football. Kubeira isi.
Isimu chikati lino. Boyo ndo litaku. Livaa kubuve. Screen tabona. Bano ya chisimu chino chins. Sinye kaan chimene. Wati ni mfiro muru ndi mulala.
Nasiko mbibu simu chi.
Muna ba mfere isimu.
Ebyo bie mbakoba nga. Mwe wala ba mfere. Nga masimu mogato la mul Dalton Phone Center. Muchibu gaidinda.
Iranga main branch ya iwe. Irikuniza mroad west corner. Kuchizi mbechimi ufu. Ngoja ku Centenary Bank. Baba na maduka abiri. Okulingiza Total Petrol Station. Awali stage yembiko. Ngereri soka.
Liamasimaga Infinix ni Tecno. Ateri okubiri. Liamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale kuchize mecha Dr. Imbisibwe wana balina weiduka. Ate iduke December yo liri ku Main Street. Okuli ingiriza World Crane Bank. Gerama duka kuna kuna ga Dalton. Ubuna utia drops inga deubira kuli yao. Toja kuiduka liona liona. Awasira teardrop.
Jogla ni Dalton kusio msam 0-3. Mkaga na itano. Ata na muenda 0-3.
Omoto kukuluma, musuda magulo. Obo uliro muliro mubiri gongolamba ilo wile, obo ukulumu eningo. Nuhu ulezi wa chokomel. Bongera amani mbasirikale bombiri kwa. Baruani sendo ele dikuluma, nedo. Edienzo kukosovula mubo. Chokomel, ya kakasiwa National Drug Authority. Iwamu etaga, mwagane mudifamasi, ni maduka gatundo ulezi. Mui wanga liona liona, ate iwalu mwamaino. Uli isalu yu lala, butaye chinogo gweweche changaga sana lala. Amaina agaguba, oba agagarimu evituli. Ivivu neviruma. Angabo sene bibamu lusai sahi uba ngoo na kanwa sene sana na habu mouthwash toja kwa indusa wewa na abafere bata kuguza kapa mkutia ngoje itakamyo kakasanga ogula nana mwene tiba kuguza chifana na nana obolezi choko melo habu medicine ni nana habu mouthwash buona buona buaka kasiba National Drug Authority elango buaka na madifamasi ni maduka gatundo obolezi mwi wanga liona liona
Sweita karaundi ya kandi
Bro, karaundi ya kandi Otukuri ile bia, muchomo, chimere
Iyi muna, ngori kusansani ya inolero chi
Rigo Paints, ekulete ile Gata u mobile money Wangula, omutu alumulana lukumi Eda mobile money Bogula lanji wa Rigo Paint Erita abiri, nerite ina Kastofu na kadi mchikebe Takula, obone kodi Osindike message, gowandike chigambo gata G-A-T-A, lekao space, otemu kodi, osindike kumuka aga itanu muna na itanu. Lanje singaku, style singaku, nisented singaku. Rigo Paint, nebi senge wijenda.
Tanya radio bingo bingo, kubusoka wanu kwetu suwa no bingo.
Tanya radio bingo bingo, kubusoka wanu kwetu suwa no bingo.
Zana radio bingo, kumusoka wanu wetabe iwe mukazano.
Alwaide, baba, mama, singa, dada, koze sentu mbibili donkazana.
Tuangulo mukaide we sente mama.
Buli muntu muwanguzi, nibusoka one, radio bingo. Nika star, ibidi munana andala, star mkaga, hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoka one, radio bingo. Ewa girwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa. Uganda Lotteries and Gaming Board.
The Yansa Foundation and Tusako. Jumamu Lokolenga Iwamu ne David Lutalo. Hankana Yuma Live Concerti. Lukowa Kulukola. Imano ulira masenyalaze Amalobuza gamezo lutiko Ngamukango gomwenda kume piramidi wetando Matani kide muyende makanga Musenta Ngamusavo gomwenda Baliku grand paganeze mugembe Opposite cathedral Babalizene kaguba mchisawe kamuli Baba imi jondo daba mawele kendeko Tosume pagazobu gali no mpira Sejimba Amatala lumamio Endonge watu kangalanju Pokingila mtuwala gumo Viepe mtuwala mini Emeze mtuwala tano Emine vosawa kumina miringa jinguru awo Biwa gitwa Pansa
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena mwena ntibaline mpereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe deidinda. Bakebera ndaga butonde COVID omuli PCR ni antigen tests, histopathology tests, amadi ya gazala era bakebera ni viral load okumanobu ukabumeka obuli mu musayigo. Bakebera amani agechi sadana agechi kazi ensigo amasava amanji mumubiri bakebera sickle cells cancer owaba aminaba chala bakebera nobubi bakebera ni ulcers MBN Clinical Laboratory bali ku mailo 2 mu Jinja City kumpi na isundire lya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive kuba ku 0750 89 90 oba 0775 ndala 9 ina 5 ana na ina
Kumulirano, wali wa madi aga chenga ime. Nebi fensi liwe dalu lila. Oloni ngomana, njeri omusudogo ete sete soku lumba. Ae totia, waile chiri chitio. Bakule teri mwami vaki soku tangiro omusuda gwensiri. Emiaka miinjine inuma. Omusuda gwensiri, guvaile chabula vei neri obula mwobu abana. Abali wansiwe miaka etan. Gachino nichiba nafuya, no kutobula mwaiwe kubonke nke. Wabula government, ekule teire nkola. Ejo kwe ya ambisivo kutangiro omusuda gwensiri. Erango kuchinga kuno, kujakuba kwa dozi na. Erio mwano we miezo mukaga, emiezo musanvu, emiezo munana, ne miezo ikumi n'omunana. Erote ilavira, ntiritangira abantu omusuda gwensiri, nga kote nendo ile dindi kamala dina muita. Ulikuchinga kwa muga, chalira kwa ikengeza ilikulira ino, luna kuru aliru. Mwami vakisa wabwerere, mukalamu, atenga mwete ftefo kutangiro mwana u omusuda gwensiri. Mukagwa, onetaba mkuruaniso omusuda gwensiri, nga kote no kumala yodozi ya ina, okuma nevi ulao, kubira kwa aba ministry yevi obulamu. Ngovita ku 0800 000 000
Obuba kabuno, bukutusi waku, Busoga Health Forum, walala, nation ngoleche vyo obulamu, ni path.
Iwe ulirisa, Colgate ya ini achige ndelelua, okule televizi gobi ya ifo kube ebidamu. Nama inama gumu. Iii, baya mmai songa wakola we nchuka chuka. Echo ni chintu chibaino. Colgate habo, ako le sobles wobu tonde, ya gaita msayansu wa Colgate, kule vichige ebidamu, nama inama gumu. Era chibaida kule kaka mwenu mwenu kona kona, inuma.
Giti sa Colgate habo muyaka lero.
Iwe muna, ayo online ya ife. Iwe ulirisa, Colgate ya ini achige ndelelua, okule televizi gobi ya ifo kube ebidamu. Nama inama gumu. Iii, baya mmai songa wakola we nchuka chuka. Echo ni chintu chibaino. Colgate habo, ako le sobles wobu tonde, ya gaita msayansu wa Colgate, kule vichige ebidamu. Nama inama gumu. Era chibaida kule kaka mwenu mwenu kona kona, inuma.
Giti sa Colgate habo muyaka lero.
Iwe muna, ayo online ya ife.
Mukagwa bata kukuza isimu chikuangala ate kubusiri ngabana ifamo Falcon Phone Center baliwo banoba leta masimu aga Tekino, Itel ne Infinix ngaganoba gatunda mchibanda mpula kutaleni mukash bakule tira masimu ga UK used ukugezanga Samsung, Docomo, Aquas, Oppo nebi kebindi kamala bagane kumasa gagaibwe ukugeze kamuli mutax pack au kurum 12B ukuli ngirizo wenini stage yeyundu tina chindi mchibu geche idinda olutuka kunizam road ngoku wakunambe no. Zero msambi tanu msambu. Msambu ndala ndala. Mwenda inandala. Nibana ife. Aba Falcon Phone Center. Aba idio kutasa. Ena kwe yama simu agechi kuangala.
Chii. Tibi woma. Mbakubi yenga tujele.
Ono nangazize mpaka.
Kala akafoka runji na kari amu lala ibuliweni mamuiganga nenda kuliawo.
Akafoka uliko ogera kuwa keta Baba Restaurant. Kagani wa iganga. Round about a soka. Nga wakangira iganga. Ngove idinda.
Awe isara weli womira. Anti mafumba buli chika chiamiri. Banabe enda pilau. Oyenda buffet. Kupakinga. Oba kulira wena omuchifu. Balinabu koktairo womulembe. Ate chindi chena zuile. Niboja no mungagaru hawo. Akafoka kuwe sechitiwa. Buti mabali na inkungana. Birthday parties. Baby shower. Was mweta nila akafuka no karikana na kuunga muiganga na aka single kunila atinga kanina services edomu lembe baku vileku kusura msambu ina muenda ina ina isatu msambu msambu mnana obaku WhatsApp kusura msambu muenda ndala ina isatu msambu zira mukaga muenda akafuba keta Bava Restaurant kumlanda B A ganga wansi mu basement.
Iwe ulirisa, Colgate ya ini achige ndelelua, okule televizi gobi ya ifo kube ebidamu. Nama inama gumu. Iii, baya mmai songa wakola we nchuka chuka. Echo ni chintu chibaino. Colgate habo, ako le sobles wobu tonde, ya gaita msayansu wa Colgate, kule vichige ebidamu. Nama inama gumu. Era chibaida kule kaka mwenu mwenu kona kona, inuma.
Giti sa Colgate habo muyaka lero.
Iwe muna, ayo online ya ife. Iwe ulirisa, Colgate ya ini achige ndelelua, okule televizi gobi ya ifo kube ebidamu. Nama inama gumu. Iii, baya mmai songa wakola we nchuka chuka. Echo ni chintu chibaino. Colgate habo, ako le sobles wobu tonde, ya gaita msayansu wa Colgate, kule vichige ebidamu. Nama inama gumu. Era chibaida kule kaka mwenu mwenu kona kona, inuma.
Giti sa Colgate habo muyaka lero.
Iwe muna, ayo online ya ife.
Omulembe kati no kakana kankwandulire Bosa Sounds and Events Management abalina ebyuma ebyakabi mu kibuga Jinja nga ye events Lubogola ekuba ebisaawe n'ebaleka nga mwenna amatoga wawala ab'ebivulu abakrusedi saako n'abalaale kino kye kiroto kyammwe anti eno ye kayoola bantu ku mukolo gwonna eriggwe wenna abadde anonya saawundi olina emikolo egy'enjawulo mbaga kwanjula kutikkira lumbe n'emikolo emirala mingi tolina stage gakadde kosa n'amataala agamyamyasa agamozora gwe gyoli noloza ntiga kuzimura eranga tulina tenti sako ne decoration yo womulembe office ya fe eri awo ku Boss Saloon ku mairo 2 Kamuli Road opposite ne Jaffra Petrol Station mu Jinja City okumanya bisinga wo osula notukwira ko kusimu ya fe ku 0759 23 205 04 nga ye fe
Who Sounds and Events Management brand ya tasaga
Fit for Mega Switching on wawulamu Casting mungalo Lumba hustle na low Boxing a life Unga tolina na fear Casting ofune boosti Yo, oyagala gold rush wakue Oyagala red rush wakue Ulira boosti, ulira Funana, funana, funa boosti
Funa Boosti ni Sting Energy Drink echokunwa ekikuwa amani ngane mpoma yacho ekwiza buyaka chaga na mwiduka lionalio no kweto lole iganga kuku mibiri donka
Sting, life switched on
Tunonereze nsonga okuva yeta andikira baka yebiwera wanomu program olutindo Da Bridge
Kalo tendo da Bridge na ifat katu Lidizewa wali kubanga we kumire kuchenda katonize mukaga Bisoga radio moyo guwa bisoga dachi Kadidino, didino duwezi makumi asatu Minange dubulai donka Kwede saibidi do kuncho tuine mpapla Edama ule kusaibidi dene Eda we kutegeza antina kalimito chusa Sigala wano kubanga walo binje Vyo kwega Wantufaino kubanga usitukira mkumani sibwa Eda waba wanda ulo Munte katika daifedona na da bisoga radio Munte katika bisoga radio Bingo tukajama sino kubirizo kubango niga star ibiri mnawana ndala star mkaga hash nigo keta mpini kodio nigo ke mkago tangaze mixajo ejo kubango la kasente.
Kali muna febale kubango ulirize dachika biri muendazi zule yoko ule saa webirizo kumachia kusaa birizo kumachia ja kubango fune mpapura zama ulire nebivude mpapura zama ulire neenga tuungiro kwa kubiriza yu naji msinziro kubanga muulirize anti muungiro kubanga mza nyabu soga radio bingo niga star biri mnawana m star mkaga hash osupro kubanga botio utangaze mixajo ejo kubango la mnaye Kasimbi, njala kula msako mwami Maganda Abubakari ya kuatide eni yale mbendira mugomba li igombe webali kubanga jolio ulirizo moyo gwa busoga no mwami MC Exodus mudanida webali kubanga uliriza moyo gwa busoga na wakede mbutalo wenja ulo elio wanafe ya wakede ukubanga webatio wajia mtao ni wano ukubanga na taa hii ya alabe ngirija suru ukubanga abeza ubulamu neenga tamanyi watufu walagana enga zekula watao ni ngirija inzo kubanga mnimirizao na utukula msizako mbele ya mbendala na enga sentebe wanupu mkagoma kaunte mdistrict ya Jinja aita wa memba nabo wagizi wanupu mkagoma kaunte constituency na dala abebu tagaya nge gombolola okujo kuro ndo obuchiko obo miruka oba kiite parish committees obwa pate ya nupu obwe kibina cha nupu kuromukaga galuno abiri musatu kuromukaga galuno ngabiri musatu omwezi guno omwaka guno kusawa mukaga mu bifubi no amanga abe wansimba mujja kulondera awo ebusoba mu center ebusoba mu center atenga bena kakulwe mujja kulondera awo eiwololo ku iwololo primary school atenga bena wampanda mujja kulondera awo ku bright angels primary school ena wampanda kumanya bisingawo kuba ku simu 0750518195 0750518195 kirangiddwa sente biwa nupu mukagoma kaunte ayita mwenna okujja okubanga mulondo obukiiko bw'emiruka bu parish committees na dala mu butagaya eranga 23 Agosto 2025 lw'omukaga luno kusaa mukageze emisana mbifumi wa manga abe nakakulwe mujja kulondera awo ku iwololo primary school abe wansimba mujja kubera awo ku busoba mu center awe busoba atenga ne wampanda mujja kubera ku bright angels primary school ebisinga awo kuba ku 0750518195 omanye ebisinga awo
kale mukagwa ali tuliriza ekibina kya NRM kya jire maiso kubanga kifulumia portrait oba ekifanani ekyo mukulembeze era ajoba gemera bendera yoweri Museveni kubanga agona maina butabiri agaliku Yoweri Museveni ekipande kye obekifanani kye acha ngabulido nkofira mze ekikofira ne sati yenderu ngatereko akamwenu mwenu akuluno engombo gye bali tambuza ya campaign ene kobanti protecting the gains okukuma ebyo bibafunyewo mu myaka gye bakawangalanga NRM era wenawo bategeziza anti kino nekijokubanga ekifaan kitambuzibwa of course okwetolola iwanga lyona lyona ekyomukulembeze portrait ye obekifaanani kye ekirikola kuluno
ekifaanani kino bakitongoza ngaera omukolo gwakulembeddwamu Alhaji Moses Kigongo ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM omwami Richard Todwong nga ku mulundi guno amannya abiri Mwami Museveni ge yakozesa mu 2020 mugumu galekeddwayo erinnya lya Kaguta teryalabiseeko n'erinnya eryatibu habulwa tegalabiseeko ekyongedde okuteekayo ebibuuzo lwaki ku mulundi guno Mwami Museveni amannya ago yagaleseeyo naye okusinziira nga bw'onyonnyodde akakonge kabeera atunuulidde okusobola okubanga nate bw'atyo omuntu agenda okumulonda bw'atyo atunuulira akakonge ako n'alyoka amulonda nga bw'atyo amulabye bulungi nnyo nga tebamunyigidde wakati mu kavuyo Mwami Museveni abaatera nnyo okubeera waggulu wakakonge oba wansi ng'era wanjawulo kubalala oba oliawo keekako ddyo abeeniaremu ke bakozesezza okusobola okuba nate bwe batyo balekayo erinnya amannya abiri Kaguta n'eryatibu habulwa
kulina lyatansena lya Yoweri subira okubanga kakonga ajabanga naasembayo most likely
wansi
nayinza okusembayo kubanga kigenderera okuba ni Yoweri Museveni kuba Yoweri eba why neirira z okutolako nga tunafuna candidate nga alina erina ngaziwa baani abo boyinza okuba nga oyagana but most likely ayinza okuba nga nayinza osembayo olw'ekigendero ekyokutandika ni why ate dika balot eno nkulu ino ebiseera ebisinga bungi kasita we positioninga oba wabanga eitho gema kifo kisooka waiguru oba osembayo kikuyamba ino okulagira omuntu nti jabwa kakonge
ndiawa
wasemba yawo
era buti obuzibu buli kuba naife bana bafunye obubonero nga kadi yaganye abali bakuyidi mu basi okumala ebbanga aye ngoyidi n'esaawa yidi na radio yidi na katebe muno okwenona omulozi nti nonyo wali akatebe ompahe
abandi tibabitaku ino maiso
bafa ku kifaanani
kifaanani
akushaula omulonzi nga tugenda mu kulonda kuno okwakapapula ng'ovudde mbina eby'omumugongo ebibaddewo ebyNRM because nabyo bitutwalidde ebbanga gwanvu NRM yeefuze center stage mu kisaawe ky'ebyemizannyo ebyobufuzi tebukyanga tuva mu kalulu k'ebyalo NRM yeri mu center yeewoominga NRM yeyeekyanga kyanga ebibiina ebirala of course gyebiri n'ebiri eri ku mabbali byagala kuyingira kisaawe n'NRM ebaddewo nti nakati abantu bakyalindiridde okumanya amawulire agava ekyaddondo ani gwe bawadde kaadi ani gwe batawadde n'ebigwa mu kowiro naye nga benamutumba leero mulindirire genfunyi agasembayo galaga nti ejjo abantu bamwe bagenze ekyaddondo ne batuula tebaasobodde kuvaayo na mpapula ziraga nti babawadde kaadi oba bazisazizaamu naye agavaayo galaze nti leero namutumba kweri kwabo abagenda okubanga bafulumizibwa ne Kayunga ekifo kya Omani MP Kayunga basalawo leero n'olwekyo kigenda kubeera kizibu nnyo abantu bonna abazze n'ebifaananyi ebirala nga yali tugeze yaliwa nuupu oba kaadi neegaana naga nti banayenze akabonero kange Ntebe nga yaliwo NRM kaadi neegaana naga nti banaye kati nze mutunuliro wali essaawa n'olwekyo Mwami Museveni mugezi yakozesezza akakodyo naga nti wano wenfuna Yoweri ne Museveni sobola okubeera wansi ku ballot paper engeri gye bazze abangi tomanya bajja kunsanga eyo kubanga otunuulira abo n'abazze temulimu alina linnya lyaki temulimu alina linnya lya y teriimu ate nga k that's why Museveni yasudde Kaguta k bangi kabuleta niwo mulala awo
kabuleta kyagulanyi
ke n'ebesigi yagiranga awo kiza
mu k
Kalembe,
Kalembe.
Bazze bangi n'abalina M bangi abajiddaawo
otandikawo na Y abo bavirimu
wajere wansi wabeeyo then tulindiridde okumanya
ballot paper nenebira kaba abantu bameka abagenda okuza ye mpapula ne of course amanya getumanyi omuli mau Nobert mau wa DP omuli munyagwa owa Commons Party omuli Museveni owe ni ale
jima akena na chitegere kwenti bajasa la ensala ku kuwaba kuba mtako wakanti engeri koti jaya salamu yako anti titi ni president wechibina echa UPC ebyo byali kweyeta no kutola empapula mu kachika kebyo kulonda alikuwa limbika bwamu kibina na kigwanizi just ayenga koti yako lensala naba naduzi omsada wetororono omsada weba mweto chenye yali kiyambi wobote by the way yena yatola ye mpapula okusobola okweta mukalu kano nga owa UPC kena nakobera anti butisawe eno bukyayalinza mundu government gye yakolera muku olwenkolagane yaliwo kibina kyona buti buli bivwayo biraganti akena mufu atenga akena agemye ino amambuka ga Uganda era bitundu bya Lango sub region nacholi Waidi ya msa adone yaji ya concentrating over ya teisira mbitu ndwebio. Okusobola okuba nanti awangula yo sits over ya entebe dovu emo pie diwedaku. No kutagazae na are mumambuka. Message oboba kabwajire maiso okutambuze na kwedu na dona ngari kuungaba ntubo mambuka. Bari wakuizao obukule mbezo obwensa nga latawe Milton Obote boyalina. Atenga abantube yo enguru. Abasinga bungi bakaidukira Obote biyabakolera nente kateka ngabwe dali so nolwecho akena butika ya kazito kamtere ibwako oluvainuma lokuba anti beyali awaya nabo lero enkola gana antono
botunire kibina cha UPC mwami akena alina amanyi mambuka ne mbitundu byeri kasese era bajukira bulungi Obote yali Obote tu ewe yali akomawondo ze yafulumire eyo alina ya amanyi era mujukira bulungi mbulu wade wo UPC na wade wade te wangu la nyo mbugwanjuba mu Western Uganda ne wade efuna mbulu wade la kudala mbambuke yu yalita kawa waka bali mbirection yao bali ya waka babiri haba kubinyo chibina cheni ya lemu ne chibina cha nupu mbambuka actually akena ya soko gena mbufumbo ni Mwami Museveni mumpichi yebi obufuzi elane mchala wake na minister of nansi wa kumsonga za gender labor and social development mchala kubaita Betty Amongi ya twala bino bya ebyensimbi za vubuka ensimbi za bachala nebya lebugwa mu mbere eyo omchalo oyo mu mujukira bulungi mchala wake na neera yesimbira ku tiketi ya yesimbira ku tiketi ya UPC na ye yesimbe eyo siwe kiri yesimbira ku tiketi ya UPC
Asalemo Lira municipality
yes.
Buti mchala we mwali kuida era mwali kusaba
nani ari kulumba ni mama covid ne mchala wake nani yarumba munne
actually mama covid
tabadde mupi
mama covid ademupi
tabadde mupi
mchala akena ya mulumbie
olutalo lwa manyi nyo lulinga yes. Olabano luli wano olwo mukadde no mchala omwe webukedeya olunalo lwa manyi nyo nechisinga kunyiza jima yakena okutuko kubanga atabuka neni yale I think chava kuungeri jiba kwa atamu ensonga one ezo mambuke yo nechi lale chibino kwa galo kuchimujako kono kusani teka juzi libali teye bibina byonna kena yogi ribigambo binji natukano kubala angira nga watagena kuda mpala mitu wa muo mkisa wakili ugusemba ya yogi nebi ala binji uboli yao ebitabudo mkulu kusala woku wangadayo kuground yesimbe woku nukosa uboli yao integeragana yawe ne muzeyi inzo kubanga egenze kutukando za kirimu no mchalo kumulumba
in fact bali kuvugania mu kifo cha woman member parliament Molida City
Lira City
buti ole mukakena ya vile mu constituency yabaire yasimbirayo ewaibwe ya ida account wanowe nafumbirwa wendi kwenda ali kwenda baka bwa Lira City woman member of parliament echintu echalemerwa kutabaganizibwa abacha labano bombiriri bewera nti amani bage ulira ezira ajja kuvira mu mwine ndidukirota file yabingira mu kwawo ayi wapi mchala beti ya mongi ya kanti tisobo la kuvamu kalulu ata idukiranti UPC simbe na makanda mo chibu gachi necha lira ni district lira district yona yono ba lango sub region kutuwa izawamu
kutuwa kene ya soa kuwira imupi walira municipality
yes
si wali nakati
ni wali
yes chile mchala we wajia haba mwongira kama manya
aliku mwongira manya ati most likely idakuwa gananga aliku wangula jima kena wali kuva ainzo kuwa wa UPC aye tulindi lirensala ya koti kunsonga eno eya akeno bayikirizibwa kwesimba okuflaga oba bendera ya UPC idukira nti akena ni bana UPC ba kakongoliro ngaba Peter Walubiri Mukidi bajanga maiso okulwana gano lwekibina era ensonga dino dawe era mukoti nga Peter Walubiri musoga mnaife wano okuve gabulao nga kanti jima akena tini president wa UPC iranga chino chatu wale chisera koti okutu kaduzi wano kusala ya kanti chitu fujima akena tini president wa UPC adinti jima akena ya besoka ya kanti ya anze kansoke nkolaga nenga kuni NRM bata hawa we nkolagana ya mtu usano kubanga mchala we afuna obwa minister government ya General Yoweri Kaguta Museveni ere chisera chiwa ambu ino nga jima akena tayogera UPC tayogera NRM chicha mchona chona okutu kano duzi duzi bwe yatandiko kanti ekimala kimala timu inzatu fugei bange ni naliona mwaloza ntuida kuwa basimu nente kateka daimwe
kale ebyonga bichalibi tiyo ba komando wa Uganda ba jivaita komando unit wa kabondo kama jiga Uganda kaitibuwa komando unit nga kaluwa muna aba Somalia aba jasi ba Somalia basa abalu shababa basuka mchikumi mbitundu bya lowa shebele mkuruwana gano kubadoo kwa manyi dala okusinzira ku kiwandiika ekifulumiziddwa amagye ga Somalia agayitibwa Somali National Army mu kukwataganira wamu ne Uganda wansi wa African Union Somalia Mission AUSOM mu bitundu bya Lowa Shebere jukira nti Lowa Shebere eno batukubirayo gye buvuddeko ne batta abajasi ba Uganda balaba ku video nga abaana badduka nga obusajja butuli bubi mwami Seven weyaviira awo n'abaaka abajasi byateeka mu kkooti beyayita abatiitiiza okulagira abaana okudduka obakola withdraw era okusinziira ku Somalia National Army Elite Commandos nga wala bano SFC yafe Somalia na yeye inaye akabondo ko bayita Danabu babaita Danabu Commandos bye babadde wa mune UPDF ne balwana gana na abalu shababu era abalu shababu basuka mu 10 batiddwa ombadde ne bakamanda abenja wulo nababadde babwengeze bwo kumale banga mu kitundu kino na dalam bitundu biyitibwa Audwego mulo wa Shebero kusinzira ku kiwandika ekifulumiziddwa Ministry ya Defense eye Somalia ngerwa mu namaji ago mukagaga amisomo ba AUSOM nga ne Uganda mwojitadde era nga katundu kana kaluwa Shebera ba ADA aba Al-Shababu jebasinga okubanga bakunganira era nga ebitundu nga Sabid Kano Kanole ne Barire eyo na amaje agomukago gagenze geddiza ebitundu ebyo
ya bana Uganda tukoze mulimo gwa amaani okwize mirala mu kitundu kya Somalia nankubaire tikiremeisa aba Al-Shababu na kutukosanga era bo kitegeere nti mu kikedezo kino kya Shebere batukuba mu kwera abantu baife bafa nankubaire omuwendo tigwavaayo kulalikibwa bulambalamba era nga bo kidi nti muwozi ono bamuntalo mubamu okukweka ebyama bingi obutalaga bunafu bwaije liri kujja maisi kubanga lirwana tuli wansi owente kateka ya Atmis Uganda jeyaja maisi kubanga yetabamu ngera tufudirwa esente okuva mawanga nga America nibula yeyo nakubaire naku digitated kendera edokusobola okubanga bana Uganda tuvwa mu Somalia yeno ekikasinze kubanga kikolwa sano kyo kubantendeka maji ga Somalia okwetengerera nokusobola kubanga bakuba abatuduba na aba Shabab obutaireyo kubanga batetegania ekitundu kino ekya Somalia ainga kasente akali katuwebwa olwe kigendere ekyokuuma emirala eno kagire nga kakendera ino munte kataka African Union Mission for Somalia kasente kano kali kendera tulikuja maiso kubanga batuubira katambala nti sawa yona yona tulino kwamuka Somalia tusobola okwire ne wife Amson oba chebeta African Union Transition Mission in Somalia ejaja maiso kubanga ewayo obukulembeze buno obwo okuja maiso okolo mulimo gw'okuja muku tebenkeza Somalia sobola okukikoba nti bakali fully kuba stable tukali kufuna mirala gyetaagisa jigwana kubanga tuvwayo officially
kale mugwange lye Kenya katono nnyo ekibiina ekiri mu buyinza ekiyitibwa Kenya Kwanza Coalition Chegaso wamu necho opposition ekiyitibwa Orange Democratic Movement ODM ne bakanya mu kukola endagaano gye basizzaako omukono ng'enerika ennyingo 10 b'ensonga semasonga 10 ezokolaganira awamu mu kalulu akobaka ba parliament akasembedde kumpi kabula y'emyezi nga 18 nga tebanatuuka mu 2026 okusinziira ku Dr. Samuel William Ruto president w'eggwanga ery'e Kenya aliko n'omusajja Raila Odinga bakanyiza ku kyokuteeka mu mabbali okwawukana kwabwe bakole endagaano egy'okubazobozesa buli kibiina okusimbawo omubaka wa paalamenti nga talina musumbuwa ODM ereete ey'Odinga awamu ne kwanza Kenya kwanza naye ereete eya Uhuru eya mwami Ruto mu nsisinkano eno eyabadde ku KCB Leadership Institute ababaka ba paalamenti okuva ku njuyi zombiriri okuli aba Kenya kwanza coalition eya Ruto ne ODM eya Odinga bakanyiza ebyavudde mu ndagaano eno ey'ennyingo 10 okusobola okubanga bateeka wabbali ebyobufuzi ebibadde bibawudde yawudde ne badda ku kye batuumye National Unity, Peace and Stability okwegatta emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga ery'e Kenya era nga basoosowazza eky'okusimbawo omuntu omu omu mu buli kitundu mwe balowooza nti ekibiina leba ekyo kiyinamu amaanyi obanga ODM yeyina amaanyi esimbewo omuntu omu ne kwanza Kenya kwanza esimbewo omuntu omu okutondawo emirimu okutereeza ebyobulamu ebyobunjigiriza okutereeza enguudo ebyobulimi obukulembeza obulungi n'okusoosowaza abavubuka n'abakyala n'okulwanisa enguzi mu ggwanga lino ery'e Kenya kino kijjidde mu kiseera nga William Ruto abadde mu kazito akabavubuka abamugendako oba oliawo jajja waabwe Raila Odinga ate nga abadde nnyo mu kwekalakaasa avubuka kwe baliko ennaku zino mu Kenya nga yajja kuzimba asobola okubanga oba oliawo abamukendeereza amaanyi ge bayinza okumuteekako endagaano eno yateekeddwako omukono n'abakulembeze omuli Aaron Cheruiyot, Kimani Ichung'wah ne Stewart Madzayo awamu ne Junet Mohamed bano nga bategeezezza nti kati bakanyiza okulaba nga William Ruto ne Raila Odinga akawulu akasembedde aka 2027 abaka ba paalamenti bafuna abawamu n'okulaba nga byonna ebyetaagisa okuyisibwa mu paalamenti omwo tebafunamu muzibu naddala ku ludda olwa pulezidenti aliko.
Ya enkola ya banaife bano aba ODM kwota aba UDA ekibiina ky'omukulu ono William Samoei Ruto data andika mwezi gwali gwa kusatu mwaka guno bwe bagema empapula bata ku mikono empapula dinedde okolera awala kye beeta Memorandum of Understanding cooperation eno b'enkolagana eno yali yakujja mayisi kubanga etyamisibwanga batyamye ensiiko buli luvannyuma myezi ebiri era nga kino kiraga nti kye baakoze duzi ku mande nga 18 ekyokutyamisa babaka ba paalament ab'enduyi dombi aba ODM naba UDA meni bakakase nti bajatambulira wala ni mukalu akali kuidako kinobuti kibatusisa okukakasa nti ezira kijabalemesa kukolera wala nakuwaire amalobozi agawakanya enkolagana eno eyekibiina kya ODM gavwayo gakoba nti kino tikijja kuyamba nera gavana okuva mu saya siyaya gavana James Orengo kanti enkolagana ya namna gani yii ngate omusaado olibona ali kudimira kayiwa amwega itakusaawe eno muzeyi baba wena biki bino byoliko bangi bali kuwakania ine enkolagana eno okuva mu kibiina kya ODM omulini senator Oburu Oginga nankubadde yakoba nti kino kidaba yamba okubanga wasigukulira omusaada abamu bali kiringiranga okukendeeza emikisa gya ODM okuwangula akalulu akaibiri 27 kebajja okubamu
mu Uganda twafuna juzi endagaano yokolera awamu ahead of 2026 wakati wa anti ne PFF however basinga obungi baganti abano bali bana bebamu ne batabukamo ne bafuluma makabuli omwa badde alina gye yazimba kati abaana bazze wamu kubanga PFF gwali musayi gwe FDC ne anti gwali musayi gwe FDC era nga abantu batunulira okwegatta kwabwe nga tebakulaba mu nnyo kya maanyi kiri awo mu kwegatta kwabwe
kubani wetuli wano bakaali tolayo mpapula da ani anesimba ku kadi ya bwa president
so nga ate abantu bali balowoozeza nti PFF engeri gyeze esobola okwegatta ne NUP ne tufuna omuzinzi mu opposition ya Uganda however okulwanira ebifo okufumbekedde mu Kampala mu bakulu mu bibiina byombiriri nti Erias Lukwago ye president wa PFF naye ate wayagala okwesimba oba ku Haroldi Mayor wali abakulu mu NUP baleese bali mwezo amusigo kule kuwa meyo la bila dalanga tebagenda kukua atagana ne Ibrahim Ssemujju Nganda mchira municipality jari jayagalo kwesi mba watu ulilanti George Musisiro ya wanopo wama anyi na heja ze wala bila dalanga tebagenda kubela au kukua atagana kubanga banobo na abantu betuli kuogela kaba andi badeba oboli ya wabagate chibina bonaba lukuwanile before bino atengo JK before bino bonaba kuru mbibina jibava George Musisimo eni upi bamutuwa langa loyo woku manjo mkoze misango Boderi Elias Lukwago ya acting president wa PFF besi jewatari tulabi adalanga buli muntu ale kusita kange lwachi munno anyisa okwega to kwa amanyi kuinzo okubula o bibine biri mu gwanga la Uganda
ya opposition eri mu kasera kazibu ino na mu central ekitundu eche Kampala enkola gana yoyogere kwe yandibale ya NUP ni PFF Bata ndikaba yogira kumutandi kwao. Ngane chibina cha PFF chika alikuidam. Ayo ndibo noti bulio mwa alikuenda asigaze chiche.
Akafoke.
Akafoke. Aleme kukalikula. So tiri subira kubo na NUP ngeja munkola gana na PFF. Bachibina chona chona chindi. Bainzoko mekereza nga bo bachitambu irenga bo. PFF ya jamai soko la gana ni Alliance for National Transformation. Jendi kuloza antivibe weyo. Enzo butaba ya amani ino. Ngabwe chandi baile singa NUP. Kuba saa weno. Amazi magalinti NUP. Kuluidu opposition. Neri commanding. Mm. So baibe itago kubanga batambuliza walala. Olwebi gendi lirua bivali nebi fanana. Ayo luisi okwe yendeza kuno. Nukule mesevi na bino kubanga bitambuza wala message. Na kuwa hiribe na biona bilikului. Luvugane kari. Katuido tavao. Niga stai bili mnana ndala stai mkaga hash nigoke. Tampi niko dio nigoke. Otangaze mkisaji joku wangula senda dabu. Sogan Radio Bingo.
Jeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto okuva mu Netherlands bakuleteire Breeder Pre-starter 30% Breeder Concentrate 20% Layer Concentrate ni 10% Layer Concentrate eranga bakuleteira amaji amalunji agalimu ekirungo kya proteins abajeka bali kuiganga road kukalina ebingirire Stanley Road eri ku depot ya Bell iwali kwenda okwebuza ebisinga okyalira ya face daife eiganga twagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ateka lireyo Bula Moji Veterinary Drug Shop. Iwali ya kamuli. Tuka butu uke kufamu ya ife. Awebu kwenge einuma wa Kamuli Girls. Ebi singa woku. Kwa kuziro ibili zero zero. Chenda na muenda. Chinana na muenda. Ana na msamu. Jeka Poultry Farm. Ebi enko kutuabi mala.
Mose na idwile vieta gebita koma. Uetaga ya chokole chindi kumbali. Oyenda akali makana kusobu zoko la kwebindi lero. Book agent wa insurance wa mutongoli. Mariza certificate yovu kugumu insurance. Okuva mu insurance training college. Okakasi wa insurance regulatory authority. Okuma na ibisinga uu. Baku bile kukuziro musavu musavu ina. Musavu undala mukaga. Mwenda musavu ina. Ovaweleza email kwa admissions@itc.sc.ug.
Akachiko kebio kulonda, aka Electro Commission, kategeza bonaba wandisibwa, okuvuganya ku bifo ya bakadde, abali n'obulemu mu 12 gyabwe, n'abavubuka ku district, ku site, nti okulonda kwa mwe, kwa kubayo kunaku z'omwezi zino wa manga, okulonda kwa bakadde, kwa kubayo nga 15 ogw'omunaana, 2025, okulonda kwa abantu abalina obulemu mu 12 gyabwe, kwa kubayo nga 18 ogw'omunaana, 2025, atenga okulonda kwa abavubuka, kubayo nga 19 ogw'omunaana, 2025, eranga abana enyigira mu kulonda kwa bakadde Kwekuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku Gombolola mu Town Council ku Division ne ku Municipality. Nganaba n'enyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu 12 gyabwe. Kwekuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu 12 gyabwe ku Gombolola ku Town Council ku Division ne ku Municipality. Ng'ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya Electoral College ku District oba ku City. Ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwekuli ssente bw'abavubuka ku buli Gombolola, Town Council, Division, Municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa Youth Council. Omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka Chala, kugombolola, ku Town Council, ku Division, ne ku Municipality. Omuwanika w'ebyensimbi, ku lukiiko lw'abavubuka, kugombolola, ku Town Council, Division, ne ku Municipality. N'omuvubuka omu, aliko obulemu, eyakakasibwa n'alondebwa, ebibiina by'abaliko obulemu, ku District, oba ku City. Abanaakiikirira abayizi babiri, okuli n'okuba omuwala, eyalondebwa, Uganda National Students Association, ku District, oba ku City, n'ekirango eky'enjawulo, kikomyawo.
Every everybody's celebrating the new face of protection. Dello and Havilland quality engine oils from Caltex. Keep your engine protected at all times. Choose Dello and Havilland.
Caltex products are available through authorized distributors from all over Uganda.
Bakagwa, tuogere kukuivutiere mukagwa. Ii, mochiulire bulungi. Reiko Cubes ku string. Aliwa no kugonza mumfumba yo. No kuongera mobu womi. Reiko Cubes obuwomo bulungi boidi. Butibu terewa walala mukasaketi kalala. Sikabuga abusike. Oyuze, omementuleka Reiko Cube. Kalala kukalala. Akalungibu obulungi. Tiwakari kuonuna. Era mulimu Ion Boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mubulungi. Kare na akasiru kutaivuti mwifumbiro lyo. Funa Reiko Cubes ku string. Kuiduka liyo na liyo nerikuli okumpi. Uwamese mere yobulikisira. Reiko Cubes ku string. Echirunge chabulikisira.
Emitendere gy'okufuna olukusolo okuzimba linaamalawo nankazungana ku disitulikiti emirundi mukaaga.
Uncle Dan,
buzibu ki? Oli bulungi aye?
Ah, ndi mukowu kusungana kwonka. Ikirira yambuka. Leta empapula dino, leta dire.
Ai Uncle Danny, lwaki tokozesa nkola ya BIMS?
BIMS ni ki?
Building Industry Management System. Tabu ampapula do ku online. Ofune PRN. Era osasule nga weyambisa mobile money. Oba banka. Ofune olukusa lwa e-building. Kyonka kityo. Kyonka kityo ku online. Wabati wakali kuzungana.
Hawaire.
Oli mukulaakulania. Wefunire e-building permit y'olwaleero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingira omukutu kwa BIMS.go.uk. Oteko empapula do. Era kuberero okusaba kwo mutendera kumutendera. National Building
Review Board. Safe building, better living.
Oli mulunzi oba osuubira okutandika okulunda? Wandyetaaze okumala kubiga magana ku kulunda? Neutrinova Limited baliwo okuyamba okusingira lalayibwe omwayiwe ebinoni by'ewaka nga bakutuusaaku emere y'ebisolo n'ebirunga